producer.
What's that?
Play me some sweet melody. Hey, you producer.
Dido.
I wanna sing for my girl.
Mukhana wanje we. Mukhana wanje we. Mukhana wanje we. Mukhana wanje we.
Hey girl, nataka kolabo.
So nipige through pass kama Diego Maradona.
Hey girl, nataka kolabo.
Nenda kwitha wakuve nako. Nipe hata one kiss.
Kolabo.
Midomo zetu zikuzane.
Kolabo.
Kitandani nisonge.
Kolabo.
Unavotembea wani seduce you. Unamwaga wote kama fisi. Na misa fisi. Oh baby
it's true.
Mapenzi yangu kwako wezi reduce you.
Mina mwaga wote mashiri.
My honey, my baby. Nipe hata one kiss.
Kolabo.
Midomo zetu zikuzane.
Kolabo.
Kitandani nisonge.
Kolabo.
Make your body bounce, yo.